Thank you. Awo. If you fuck with my circuit, Tumboka. Fuck with my circuit in the streets, you banja in courts. Daira chukade ana courts for sure. Who atada ingi easy strokes. Uta waini pata lacking. Amor is like fuck and up. Tukiwa na geri rima, we always talking courts. Yeah, let there be carnage. Tukipiwa green light uta vanish. CBD siwa chezea circus. Na magizi pia we are purging. Na penda vile mwishi lavish. Separate hustler, yeah I'm counting. APG, marapinga tumefuck up in our county. Yeah, I'm back, nimekuwa busy nki double up. Na leo tuko na dea na codes. Na feel ku double tap. No cap last time nilikaf. Mtu alimpea two halves. Nilifocus na target market. Saikiche yo profit margin. Jo, nienza ka hood famous. Na nyota ikanga. Most walikuwa my dogs. But squeezy wako stray. Wow die, men are dogs. Twine hata na keychain. Nika vile tukivai, sijai hata kwa chain. Usifuck with my circuit in the streets, you banja in codes. Daira chukade ana codes, for sure huwa tada ingi easy strokes. Uta waini pata lacking, amor is like fuck and up. Tukiwa na geri rima, we always talking codes. Usifuck with my circuit in the streets, you banja in codes. Daira chukade ana codes, for sure huwa tada ingi easy strokes. Uta waini pata lacking, amor is like fuck and up. Tukiwa na geri rima, we always talking codes.
Grr, codes, hivyo ndo venye na kam. Hapata hete tabide mengam. Mali ni tif tif, na mwacha na piga vitifin. Sasa bama giz giz, nafanya na filigi yihi. Badu na songa, kani kwa mwaka na mwaka viproper. It's a boss bitch, my nigga. Nikuwa mana maopa mebonda. When we make moves, then we make money, then I don't mind. When I make moves, then I make work, then it's all mine. Ten toes down, G. Ukichezo kichizi. Hatupendi maclown, G. Wanapenda kakiki. Ten toes down, G. Ukichezo tachizi. Hatupendi maclown, G. Wanapenda kakiki.
Usifuck with my circuit in the streets, you banja in codes. Daira chukade ana codes, for sure huwa tada ingi easy strokes. Uta waini pata lacking, amor is like fuck and up. Tukiwa na geri rima, we always talking codes. Usifuck with my circuit in the streets, you banja in codes. Daira chukade ana codes, for sure huwa tada ingi easy strokes. Uta waini pata lacking, amor is like fuck and up. Tukiwa na geri rima, we always talking codes.